ya bareedduu jenna aduu keenamii deema limaa dhuma shangamma koo ya bareedduu jenna aduu keenamii deema limaa dhuma shangamma ya bareedduu jenna aduu keenamii deema limaa dhuma shangamma koo ya bareedduu jenna aduu keenamii deema limaa dhuma shangamma namni wal jaalatu shangamma koo waliif kukkubata shangamma koo waliif kukkubata akka jiru kooti otuna kaafadu otuna kaafadu ofiiraa sidabee manaaran galfadu manaaran galfadu yaa bareedduu jimma aduu keenamii deema limaa dhuma shangamma koo yaa bareedduu jimma aduu keenamii deema limaa dhuma. Sipa malakisa, mashwa kosingano.